Mateo 6.
Chenjerani, musajira ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero, simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. Nchifukwa chake pamene mukupereka zachifundo, musachite modzionetsera monga amachitira anthu achiphamaso aja mnyumba za mapemphero, ndiponso mʼmisewu ya mizinda. Iwo amachita zimenezi kuti anthu awatame. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma yokamapereka zachifundo, dzanja lako la manzere lisadziwe zimene dzanja lako la manja likuchita. Ukatero, zachifundo zakozo zidzakhala zodziwa yeweka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mupemphera, musachite monga anthu achiphamaso aja. Iwo amakonda kuyimirira ndi kupemphera mnyumba za mapemphero ndi pamphambano za misewu ya mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, pamene ukuti upemphere, lowa mchipinda chako, tseka chitseko, ndipo pemphere kwa Atate ako amene ali osaoneka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukupemphera, musamango ubwerezabwereza mawu monga amachitira anthu akunja. Iwo amayesa kuti akachulukitsa mawu choncho, ndiye pamene Mulungu awamvere. Inu musamatero ayi, pakuti Atate anu amadziwa zimene mukusowa inu musanapemphe. Nchifukwa chake popemphera muziti, Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba chomwe chonso pansi pano. Mutipatse ferero chaujatu cha masiku onse. Mutikhulukire ife machimo athu, monga ifenso takhulukira otilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe mzotiyesa, kwa mutipulumutse kwa oyipa uja. Pakuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi zanu kwamuyaya. Amen. Ndithu ngati mukhululukira anthu machimo awo, Atate anu akumwamba adzakukhululukirani inunso. Koma ngati simukhululukira anthu machimo awo, Atate anunso sadzakukhululukirani machimo anu. Pamene mukusala zakudya, musamaonetse nkhope za chisoni monga amachitira anthu achiphamaso aja. Iwo amabitsa nkhope kuti anthu aone kuti akusala zakudya. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, pamene ukusala zakudya, samba maso nkudzola mafuta kumutu, kuti anthu asadziwe kuti ukusala zakudya. Koma Atate ako amene ali osaoneka ndi wadziwe. Ndipo Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Musadzunjikire chuma pansi pano, pamene njenjere ndi dzimbiri zimaononga, ndiponso mbala zimathyola ndi kuba. Koma mudzunjikire chuma kumwamba, kumene njenjete kapena dzimbiri siziwononga, ndiponso mbala sizithyola ndi kuba. Pachatu kumene kuli chuma chako, mtima wakonso kokhala mkomweko. Maso ndi onyali zowunikira thupi la munthu. Ngati maso ako ali bwino, mtumi wako monse mumakhala kuwala. Koma ngati maso ako sali bwino, mtumi wako monse mumakhala mdima. Tsono ngati kuwala kumene kuli mwa iwe kusanduka mdima, mdima wakewo ndi wochita kuti go. Munthu sangathe kutumikira mabwana awiri, pakuti kapena adzadana ndi mmodzi nkumkonda winayo, kapena adzadzipereka kwa mmodzi nkumanyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma. Chifukwa chake ndikukuwuzani kuti musamadera nkhawa moyo wanu kuti mudzadyanji kapena mudzamwanji, kapena thupi lanu kuti mudzavalanji. Kodi suja moyo umaposa chakudya? Kodi suja thupi limaposa zovala? Onani mbalame za mumlengalenga, sizifesa kapena kukolola kapena kututira mkhokwe ayi. Komabe Atate anu akumwamba amazidyetsa. Nanga inu sininu amtengo apatali koposa mbalame? Ndani mwa inu ndi maganizo ankhawa angathe kuonjezera ngakhale tsiku limodzi pa moyo wake? Ndipo mumadelanji nkhawa ndi zovala? Onani malo akuthengo mmene amakulira, sagwira ntchito kapena kuomba salu ayi. Komatu kunena zoona, ngakhale mfumu Solomoni yemwe muulemelo wake wonse sankavala zokongola kulingana ndi limodzi lomwe mwa maluwa amenewa. Tsono ngati Mulungu amaveka motere udzi wakuthengo umene ungokhalapo lero lokha, mawali nonkubonyedwa pamoto nanji inuyo angaba ndikuvekani ino achikhulupiro chochepana chifukwa chake musabada nkhawa nkumanena kuti tidzadyanji tidzamwanji tidzavalanji paja zimenezi amazifunafuna ndi anthu akunja atatana akumwamba amadziwa kuti mukuzisowa zonsezi koma inu yambani mwafunafuna ufumu wa Mulungu ndi kumachita zimene iye akufuna ndipo zina zonsezi adzakupatsaninso motero musadale nkhawa zamawa zamawa nzamawa tsiku lililonse lili ndi zovuta zake zokwanira.